Hii ni kutokana na idadi kubwa ya ongezeko la mimba za mapema, ambapo watahiniwa 248 wamefanya mtihani huo wakiwa wajawazito. Kulingana na mwakilishi wa wadi wa eneo la Olulunga, Dominic Songoile Main, ambaye pia ni kiongozi wa walio wengi bungeni, anasema kuwa mimba za mapema inachangiwa na wazazi kutowajibika na pia watoto kuwa na simu shuleni.
There is a very big issue ya early pregnancy na school dropout. Saa hii tunapata challenges kubwa sana. Watoto kama 951 wako pregnant na wanafanya hii mtihani ya mwisho. And it's a big surprise to us. Na this issue has resulted because of maybe poor parenting. This technology, watoto wako na masimu kwa mashule, na also maybe distant from schools, day schools, na pengine hiyo mambo inachangia sana mambo ya kuwa watoto kuwa prone to early pregnancy. Na pia also means of transport, unakuta kwamba watoto wanakuwa transported by motorbikes, strangers wanabeba watoto wetu. Hiyo pengine ime contribute to those big challenges ambao tumepitia na tumeona.
Lemain amewaomba viongozi wa kanisa mbalimbali, wazazi pamoja na washikadau wajitokeze na kuwafundisha watoto madhara ya mimba za mapema. Wakati huo huo, mwakilishi wa wadi wa Mogondo, Kipsang Yebei, amesema kuwa ni vyema wazazi kuwafunza watoto maadili mema bila kuwategemea walimu pekee.
The main role of the teachers is to teach our learners when they are in school, but when they are at home, let us be responsible as parents, let us teach our children to be responsible, let us know how they interact and how they relate with their friends, and if possible, because maybe, I don't know whether it is about the fastness of our county, the kind of schools we have, and the distance they have to travel, but we need to ask ourselves, and we have some more facilities built so that our children don't travel far. Can we also restrict our children so that they don't travel overnight to go for education? The so-called night preps is something that could be causing some of this.
Nikiripotia Anga za Usoto, jina langu ni Nocheko Nora.